Esipoku Samnandi. God above all, let's see
Pressure from NigeriMix.com.
Remember, unakumbuka. We started down, now we on top. Nobody stop, we are on top. Yeah, Slim the Swagger.
Emalume.
It's 2023, baby. Malu,
Ndi uko mkalama nimebugia sana vikombe Mina spiriti za ubingwa toka nko kwa tu vikonji Bangi nyingi ya tulivo duma utasema gonjo Msuli mwingi mpaka yudong mwadangu Victor Mgonjo Yone leo Siki unafanya watu wanapata chio line Mulize baraka so fine Show ya bure tulifuata musoma tukisa line Nikinenepa kwa nyama choma msiseme shwine Akili sita mzungu baili kisho kompyuta mafai Sije sao this is hip hop watu wanataka mashai Asa majina mnao jipo kuwa comfort I'm style Sina bali leki shweka utasema Rahim Stanley Fiki zetu wanapenda tukungara wow Nasi tunakazia kwanza UFO mpaka Carabao Na sura soro wasake yo michezo ya uchizi Tunakwayo kwa kila style paka punyeto ya Unanchukia unankunjia risky na kuteki wewe Basi nakuambia unafuitikia mama amina ndo wewe Bila itesho na kwa victim wisho naangukia pilati Simba kujua na mdisi mama nasoma mlaka mapatu Huni usiku sishkiwaga chankutonye super sama saki hamna kitu Boga zote ni kitamba Demu na mtoa out afu simombi ni mkati Afu simkawizi sana na mkata kesho yake Hii ni zama downtown Hata mvunje matunguli Situ na dunda juu ya lami ya John Pombe Magufuli Maisha na change 2023 nkujipata mlize kontawa vipi bado atupi msosu kichacha
Esipu kusamnandi God above all esipu kusamnandi
Emalume Uyakumbulu Do you remember?
Unakumbuka We started down, now we on top.
Yeah, Slim the Swagger. Emalume.
Ladies and gentlemen, fresh out.
Welcome to my center.